mashia kombo moko etelema te liboso ya kombo ya masai et toute langue confesse aza mokonzi ye Invincible. You're so young, guys. Moving forward. Vamos tomar casi a zaranga. Yama casi a He's my strong tower.